리로리로리로리로리로리로리로리로
아주좋아
무식임장
이야우리나외외둘이팬다나사나마펜지에투판오와케아쿠나나우카세마투타쿠제텐다나나무토토카니자리아모나테나기두메투메파나나사나라키니가포메바리리카사나세레우니니니과니키메쿠파자마페디쇼피타마페디니푸라우나파냐무엔시오나이시과마샤카마페디쇼피타마페디니푸라우나파냐무엔시오나이시과마샤카Toe taraka kwa gombi na misasi baka mtoto ni kamsusa Kwa mapenzi ya bibi yake mama alinifokea Eti weo na akili damu yako na isusa
Kwa mapenzi ya bibi yake mama alinifokea Eti weo na akili damu yako na isusa O mama weo Mapenzi siyo pita Yamani weo Mapenzi siyo pita
Penzi lako azabu nafanya nijute Shukrani ya punda dada kweli ni mateke Ukupenda isiwe tabu sifanye nijute Penzi lako lipo matatani Uwezo wangu infinite Uo nataka iPhone Mapenzi gani kutwa kisirani Unafanya nijute sasa ulinizari ya nini
Kweli tena tuendani mina wewe Sikuwezi ya tuendani mina wewe Kweli tena tuendani mina wewe Unanikomoa tuendani mina wewe
Kweli tena tuendani mina wewe Unanikomoa tuendani
Yani bora wewe
Nikiwa na producer Fazili chun 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 chan 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 Nikiwa na kinga wan Shukari wewe Nakubali sana meneja chofu blani Nakubali sana Timu ile ile china sita kipaje Nakubali sana meneja smolda We na boy Msalimie mama atabie We mze muga Ashokari wewe
Shea ya Uyo wana na atari wewe Ilige mawe Ili atari wewe Wana uwende wewe Nafanya na siyara wewe Uyo wana kigari wewe Shea ya Uwe nye na nagani wewe
Mr.